I'm causing chaos in your town.
I'm a bad company. Little love in your mouth.
Uziwa kila weekend, yani kula boys, tiveja kuchawisi. Adi tika sipa likuwa, ndiku mango banja. Disi ya ganga dinyeza. Uziwa kila jima kwenda power. Nagenizo kubwela ni kutawa. Kena kustine tulukila. Iku chito, yanda formula. Sima to the time, ntawalingamisha. Ndawachila chibosa, ntawane kutata. Ndika vena so pusha, zandi pranga peni. Gata sinyila mikango, nzeka la dani ya. Mwana wanga, dina kuhusa. Kuti uzika la pakomo. Usama konde so yenda yenda uzao na zikomo. Ndawa ina njoo mela tuluka pa window. Ndawa imba jimo gati muna ni mulindo. Na kapisa boys man yungo tima. Opa na magesi kwa maleo titima. Ndayaka njiri liti. Gati mwina njimotoka. Gati gari moto kuchi nyanja mani nungo sifa umotoka.
Bow down to the kings. When you put that shit in the club, I don't get up. Then I go down. I'm a bad company. No sense in my song. Bawa nduma yupanga sendo. I never go down when ready send them no.
Makaveli, lelo sindi kupanda za keli. Tezingo pola ni majizi kumango fida hai. Levo ndi patali, kulibe kuvaya kundeni. Ola kandi shisha masteni. Nola ndi kubila my baby. Jiba na zino wala zitele kuhish. Pasabu ya mani chibabe shabo. Chiku chita mani kuhenda maslo. Chungwe doza chiku hudu ndili mo. Undeveze mawa pasite mo. Ine kuza linga lila apapa tupachema. Gati mau amu chitumbuka. Jimo liku chema. Kena wakata kisa juki na kon. Chefe gale tupe tia shakurum. Kuse yanga na figa kuse yivenga zoom. Mago crazy yes get doom. Kaya liki superman bola likuwa mani. Lelo ndizi chimwa. Njibe nazo nchitwa kaya kwa tumani. Akandi finya finya.
Bow down to the kings. When you put that shit in the club, I don't get up. Then I go down. I'm a bad company. No sense in my song. Bawa nduma yupanga say no. I never go down when ready send them no. Man I'm feeling like I'm out of fairy. Gang gang shit. Because I'm about to do today. Money, but I'm going to